Ɗo yo studio tamani keɗe kabaruji amen e fulfulde.
Sakira be yiɗi wono e jam woni tampere korkaji hannde aljumare nogay e joyi lewru juillet 2014 nden no hannde sappo e jeegom yamde ƴaɓɓorima capannayi e joyi le studio tamani maison de la presse min goni on kumpitita hannde dow weltare mawde yalti e kaldal Alger ngal ɗen saabi laamu o e pelle murtuɗe tongidi talki dow ko foti yiidede e muɗum kañe e ko caggal joni fou baale jamale mali ɗe du nden no won beltiɗe hen faa salne caggal talki tongaɗi ɗi en saabi ɓe kuɗɗirti wiide puɗɗore ɗe ɓuri tiɗude yonki fay nguuti yaltali e lanandi woowa samuka ley mali faa gosika toon e gawo ana foti kilométre uji temedere e capanɗe joyi soldat e leydi France ana gondi e rendude nokkure nde aljumare hannde heƴaɓe faa ana hano heƴama faa hummo fo e meɗen fuu hakkille muɗum hootana kasara ne kasara mo ɓeɗo yahudiyankoɓe jottinta ɓiɓɓe palestine wonɓe gaza ɓe bisimilla moɗon studio tamani wattu jaabuji kaldal Alger ngal tongete nde tawi hoorejo leydi o jaati ana yidanno e hoore premier ministre ne hiɓe leydi meɗen ndi baale jama goɗɗe kañe e baale ɗe gana jeal laamu kala o warti e hakkillantako celluɗo gouvernement o kañum e dalili so Allah jeri halfina suurore nde enna Mariame Maiga tawama toon keɗoɗen barke sisi
meɗen andi tomin jaata meɗen andi komin yiɗi en kaali haala kaldal e kawral hakkunde meɗen wiya en fuu joddoɗen kalden kawren ka kaldodiral ngal wonto ɓilino won tiɗallaji kewɗi natori e kaldodiral ngal ka meɗen miila ley wakkati joni o iɗum fuɗɗi ɓiltade seeɗan seeɗan hono kulleji niɓɓuɗi ɗi fuɗɗi laɓɓinede seeɗan seeɗan hay ɗum fuu eɗen mbawi wiide asolol tiɗallaji ɗi hewtama so kamɓe ɓe jaɓi wiide gotum maku mali o wona hunde sottore meɗen miila goɗɗo fuu wawano darade e ndeɗo darde so wona hono kamɓe MNLA MAA fayottoyade HPA ɗum woni hono kamɓe baale murtuɗe ɗe ay kasen du sa yi min cuɓike Alangeri saabi ndi leydi kerodirdi e leydi meɗen ndi kasen eɓe andani tiɗallaji gonɗi ley leydi meɗen ndi fa sanne
baale jama kañe e baale ɗe gana jallamu beltiki e talki hono puɗɗode kaldal tongaɗi Alger ɗi en saabi de ɗi cellini mali feccetake fa abada e keɓal dinaji ɗum ko jaɓa ndenno hoorejo dental baale ɗe en Mamoudou Diabaté wi ɗum ana yaafina batuji garoji caggal joni ɗi keɗeɗe barke sisi
min martinama kumpa wiide hono rafi famodira gonnogal hakkude laamu o e yimɓe murtuɓeɓe le kaldal e kawral hakkude mabɓe ngal fuɗɗi laɓɓinede seeɗan seeɗan hono yimɓe murtuɓeɓe kamɓe koye mabɓe jaɓi wiide hono gotum maku leydi ndi ɗum woni gotum maku mali o wona hunde sotore kasen dun ɓe yardike wiide feyi garal gasata leydi mali ndi miɗe miila ndu tarku arandeeru tongadu ndu eɗen mbawi wiide kaldal e kawral ngal fuɗɗi hakkude laamu o e yimɓe murtuɓeɓe to nuk
alnenno pelle murtuɗe tati MNLA ACWA MAA kolliti talki tongaɗi ɗi dimmini ko heewi banggal weltare ndenno Issa Fagaba mo landodiri e attay ak mamere keɗeɗen mo kanko jaati
coordination MNLA MAA e ACIA gouvernement mali communauté international Algérie min joɗidi hono balde jiɗɗi Algérie min kaldi feɗimu oka wala accordé oka feɗitino ana haale holo minen gadɗo jaam o hoto min gatte jaam o o woni feɗirto wona accord ala fio oka accord ni ko haalte hono min gadɓe jaam o donc minen ka joni komin mbawa haalde hono ministre mali affaire étrangére haali o haali fasiwi wi kamɓe gouvernement mali eɓe darnde jamore gindo minen du inchallahu jaam minen gollirte joni ka mbirinmi sa yimɓe fof golli sa gouvernement mali waɗi ko ana haani wadde sa minen min gaɗi komin haani wadde sa communauté international joɗi honomo immiri joni inchallahu min boyata kaɓa jaam jamɗe fou jaam yimɓe fou o wona jaam MNLA wona jaam mali wona jaam groupe armé wona groupe politi hokka jaam yimɓe fou o ni jaama min darte min jaɓata jaam penande kasa jaam ni ko hadde yimɓe fou leydi o yimɓe fou hattede
ndenno selli ko yonki fuu suutaka e lanandi woowa samuka gosika e ley mali ɗo en heddeji toon tawama jamɗe makka ana caki nokkuji kala yimɓe temedere e capanɗe sappo e jeeto keddi hen malinke goto ɗum ana en mabɓe francin koɓe yimɓe capanɗe joyi kañi en nayon tawama to yimɓe ministre maɓe notike ɓeɗo tubakoɓe sordas leydi kañi e sordas e leydi mali ni en batu keriɗo yimɓe joƴinama caggal ndi woowa ka ko sami ko ene ley mali ɗo en ka jaɗo fuu ana wawi noddude ɓe e ɗiɗo numéro ji ɗum woni 94 42 42 75 na ɗum 95 06 53 53 Mahamad Almaymoun o landodiri e ministre kumaniɗo kabaru dawi kañe adirɗe o ena mbiyeteɗo Mahamadou Hassimi Kumare keɗoɗen Ousmane Dikko
une cellule
il ende kasara ka wannonde fedde humaninde dum ju inama fa famine e watu ko wodi gouvernement mali wi ana duano leede fu be yimbe mu en gonna e kalaana
passager
dan no holliti de dental hono fu ko wonno jokka al islam mako mali o ina yalti hande notaade leedi palestine hono no yewi an hande ga yahudiyan kobe mbaddannobe to ina beedo wombe gaza be en nyaloma hande o heejana mali mali fu ina fa duwa wuji ngadene warbe baratebe to ina be mahmuddi ko holliti tetawide al islam mako o ina fu hana wonno de yitre do dum kede dum kango jaati
min belti nyalom hande o dum woni darnde ko darnde la mali o wadi amden o nyaloma so wada nyaloma mballirgo nyaloma miccitade nyaloma yurmende sawtade e bandiraabe min wonbe palestine dum ko wada ko ma weli min wono e lamu mali o ko wadi dum tabbi bi adama fu mo yonki moni mudum mo yurmende woni mudum sa ala yi ko watta li on palestine ko bombuji yipi jani jippodo yimbe sukabe an mbare rewbe an mbare worbe an mbare mawbe an mbare e subata ko ko warse ko do heba fu bombo ko djiko djipata tan kan fu liwru hande joni dum woni ko wodi ay dum so laamu mali holli hono ko watte ko wana hondo ko yidi yo ana nyankiro dum ana holla metti mudum dum vraiment weli min do ndugo tambe to gonto yo lamdo wanton jam enen du do gonde do yo lamdo wadan en jam alla ren en na no fu e basi je sarruji ko woni adno andugo
tamani si jo tamani
jeron jeron ngajjeme ko wodi to en joni ko ndungu o wurni hore ko sukabe ujunere temere chapande to temere chapande joyon nenno bamde lebbi tati yade lebbi chapande joy e jenay an gonde e sawrede fa joka hono be den nyawuji jonte kenyon walde rewbe kutiala wietene benkadi dum woni dewral nenno anan ko tawede mabbe neno hulitiide men dongdo men noddondiri e batu fa be den sugabe mabbe bangal hono kasaraaji to edi sabbi holitaama njoyo mabbe keddige e le jiwole kenya ministre remobe o yidi to en holitiide siga son koobe do birgi tuba ko o nenno tuggu mudum an han ko reno saminira fa yotte butteme didi ni jagotobe hewbe naati en na worodo yaade birgi jiden le de goddo so nana le mari do en doñembe kamen be kanyun dum be danaki sabbi de be nangi ko foti ton wuji nogay hakkunde keri dum woni hakkunde mali e burkina faso projet keje nado wombe lei hono nadire e mayo ranewo go en pdd dim den no kambe be noto riyama rewbe be noto ri kerobe jenebe le gele didi kaake ndema hono burwetiji jarnirdi kanye jale juude kanye e ko nande mudum yambere mudum wadi e do kanankobe e sahibe jenne kala rewbe burem hotube tonbe en ciagal basibe en kambe be balliram ko foti tonuji didi maro den walde de wana jellandu yetende tawsande en dawridi e nido balludi kanye e dental bale rewbe burem be en kala be beltiki hen fasane le commune taboy o ngendi wietendi hamma koyra denno jom malfe didon pellito gorko modo goto mo dubi chapande jeego denno garno do tan faaso mono koreji mudum kabaru julde idi de en laamu o nangi goto e mabbe denno goddo an wondi e wittude fa hanne wondi e be gondi e landade nangado o e do hono ko sabbi binu wedo o do war hore on jaraama e hedade